waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali waxaa socda tartan wax ka beddeli kara nolosha dadka magangelyadoonka ee aan weli xarayn codsiyo ay ku dalbanayaan fiisooyinka loo yaqaano temporary protection visa ama t p v ama safe haven enterprise visas ama s h e v ku dhowaad 3500 oo qof oo australia ku sugan waddankana ku soo galay doonyo laga soo bilaabo august 2012 ayaa xaq u leh baa la yiri inay codsadaan fiisooyinkan inkastoo intooda badan ay xareeyeen codsiyada ama araajida haddana tirakoob ay soo saartay wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka ayaa muujinaysa in ku dhowaad 1500 oo qof aysan weli dalban fiisooyinkaasi ama araajidaasi aysan xarayn David Main oo ah madaxa Refugee Legal ayaa sharaxaya
One of the central reasons is really terrible vulnerability this extreme vulnerability that many people experience having
mid ka mid ah sababuhu waxa weeye waa inay yihiin dad aad iyo aad u nugul oo soo maray dhibaatooyin iyagoo cabsi naftooda ay ka baqayaan ay uga soo qaxeen guryahoodii waxayna ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin afghanistan iraq syria iyo weliba ruxeengaha waddanka myanmar ka soo qaxay mid ka mid a sababaha aysan dadkaasi weli u codsan ma aha oo keliya buu yidhi inay weli isku buuqsan yihiin ee waxay sidoo kale cabsi weyn ka qabaan nidaamka oo dhan cadaadis ayaa hadda saaran inay codsiyada ama araajida xareeyaan ka hor bisha oktoobar kowdeeda iyadoo dowladda federaalka ay waqtigan u qabatay dhowr bilood ka hor tan ayaa keentay in qareemo iyo turjubaano australia oo dhan ku sugan ay tabaracaad u fidiyaan inay ka caawiyaan magangelyadoonka xareynta ama codsiyada araajidaasi david main oo ka tirsan refugee legal ayaa ka mid a dadka tabarucaadaasi ballanqaaday oo si lacag la-aana ugu doodaya dadka magangelyadoonka ah
forms with over 100 questions plus a detailed written statement of someone's fears that have to be lodged all in writing and all in
waxaa jira foomam ay ku qoran yihiin su'aalo ka badan 100 iyo in qofku faahfaahimo qoraala oo ku saabsan cabsida uu qabo uu raaciyo foomamkaasi iyadoo qoraaladaasi loo baahan yahay inay qoran yihiin afka ingiliiska hay-adda socdaalka iyo difaaca xadka ayaa sheegtay in ciddii aan foomamkaas soo buuxin ka hor kowda oktoobar loo qaadanayo inaysan austreeliya difaac iska doonayn mr main ayaa sheegay in dadkaasi cawaaqib xun ay la kulmi doonaan
prospect of the government not considering any protection visa application in the future so that is not allowing people to apply
marka koowaad waxaa jira suurtagal ah in dowladdu aysan codsiyo qaxootinimo eegin mustaqbalka oo ula jeeda inaysan qaban kowda oktoobar wixii ka dambeeya taasina waa inaysan markaasi u ogolaanayn in dadkaasu qaxootinimo ay codsadaan waa haddii la dhaafo oktoobar kowdeede ugu dambayntana waxay wajahayaan buu yidhi khatar ah in la tarxiilo iyadoo aan kayskooda qaxootinimo laba eegin wuxuu sheegay inaan hadda laga gaarin inay codsigooda xareeyaan wuxuuna ku boorinayaa ciddii u baahan caawimaad sharci inay markaasi soo sheegaan
it is absolutely essential that if anyone in this group hasn't yet applied that they
waa lagama maarmaan in qof kastoo ka mid a kooxdan aan weli codsiyadooda ama araajidooda geysan inay talooyin sharci doontaan oo weliba ay heli karaan iyadoo lacag la-aana si ay u fahmaan xuquuqdooda ayna markaasi foomamka u buuxiyaan araajida ayaa lagu diri karaa dhanka internetka ama onlineka ama boostadaba hase ahaatee haddii aad arjigaasi ku dirayso boostada waa inaad u ogolaato waqti dheeraada inay wasaaradda socdaalka ku gaarto ka hor kowda oktoobar
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali